studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jam waale moɗon, bisimilla moɗon heɗade kabaruji amin e Fulfulde ɗen. Goni e beete altinere sappo e jeɗɗi lewru juin hitande 2019, yamde Dianaye Sogui Tonko, Ousmane Niall Boulo. Kabaruji ɗo Salim Diora to ɓoggi janti ɗo. Jaga bulle Mali ɗe kawron e Kan 2019, Kan ɗo feede Egypte. Faminitaji capanɗe nayyi tan keddino ley wattu mo FIFA hokki o, nde wonno ko humniɓe bolo Mali ɓe keɓi rewrude. Soldat si e Mali ko litti wiide asawere jaɓɓine nde itte hiise ko yahata terroriste e nogayon ley imadara gaɗɗi hedde keerol leydi Niger, kamɓe e barkan gaddi o imadara. Ñalawma keƴanaɗo suka Afrique yambinama keñan, fedde sukaɓe Mali ɗum wonno parlement des enfants waɗi noddago fa sukaɓe masibaji kewti le wudde leydi meɗen ndi. Yalla ana darane yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko. Bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Sakiraaɓe, sikka fuu wala hen Mali hawran e Kan Egypte hitande 2019, nde kanɗo fuɗɗude ɗo e yontere anniya jukkugol ngol bantiti tiiɗa tiiɗino ka dewral waɗi hakkunde nen dewral waɗi hakkunde maɓɓe ley joƴingol sariyaji fedde balon Mali. Ko heddi joni yo fa wote waɗe fa hoorejo fema futu joƴine ko hani waɗede ɗo e lebbi ɗiɗi fa ɓeydore ɗen famo keɗene Mouhamadou Samaseku.
Leruji sappo e nayyi goni ɗi gaɗa ɗiɗo golleji ɗi wattu 23h20, wonko hawra e dow muɗum bangal seraji kesi maniɗi fédération ballon leydi Mali ndi fay goto hawa e goɗɗo. Ɗum woni ko holliti Mamadou Touré lolliɗo Bavier, candidat kiɗɗo dartugol laamade FIMA foot, e wima ko ballon leydi Mali ndi woni gaɗɗo kaw.
Le football malien est
kabaru ballon leydi Mali ndi yalti jaati e baasi mo wonno e muɗum bangal komin bilti e jukkoje tasɗi e kañe ɗum komin kuncani hoore seraji kesi e jogui nafa sanne wonande ɓe leydi Mali ndi fuf. Sone yimɓe kay na gondi rafkorol sato na famille ko kanko ministre holiti mon ɗiɗo sifa dabareji ɗi min foof min jaɓani ɗum. E wi yeli sisugo goto e pabotoɓe Sahala Babi latinoɗo ɗum no dartowo laamade FIMA foot so bangal hadde jukkugo FIFA fewde e leydi Mali ndi kala ko golla na hani. Soni kala ko hawra e dow muɗum gollama wutteji ɗi keeɓan lawol, ndenno en tawi kan hono ɗum foof ɗum gollete. Yo goto foof anda wiide wattumo kanko ministre o holti min heɓi bataki président FIFA infatino nder e muɗum holtama toni seraji ɗi kuncana ko hoore leydi Mali ndi sindettata fum, ndenno anniya mo ɓami o yo batte leydi Mali ndi. Alhamdulillah, woni ko holliti kanko kalfanaɗo kabaru fedde ballon leydi Mali ndi wakkati joni o. E wi madame Daw Fatoumata Guindou en hissi jaati e kasara, ana hanno gadɗen bawɗo meɗen yalla bawɗo tiɗalla o no humcene hoore. Ko tiiɗi ko wonno seraji ɗi kuncene hoore fodde 0h oɗo ñalawma sappo e joyi lewru juin. Noon ɗum ɗum laati hande yo alhaali keso kabaru ballon leydi Mali ndi fuɗɗata e hakkilo am ɗum ɗo yo weltare wonande ɓiɓɓe leydi Mali fuf. Ndenno beeten atinere nde woni ko fuɗɗata nelgol talki kala jeliɓe dartude laamade fédération ballon leydi Mali ndi yo wutteji kanɗi waɗede ɓooyi fuf ñande capantati goho lewru août.
E kintino aigle Mali Mohamed Maga Suba holiti aswere ƴaɓɓene nde yuɓɓo inde fiyoɓe noga e taton ɓe suɓin fa kawre e coupe d'Afrique Égypte hitande 2019. Taton nenowni ɓe o itti ley noga e jeegom ɓe o suɓino arande ɓe. Yoɗum Souleymane Diarra Hadji Sako Idrissa Traoré leyɓe suuɓiɓe ana hen seeku koyta mo duuɓi sappo e jeenayi kawrunoɗe coupe du monde ɓe kiɓɓinayi duuɓi noggay. Sakiraaɓe, andon wiide nden noon seɗon jiɗi ɓeydarade faamu kabaruji Mali fo ɗon mbawi heɓude dow WhatsApp studio Tamani fa keɓon kabaruji amen nelde ɓataki studio Tamani dow capanɗe jetti e ɗiɗi capanɗe jeenayi e jeenayi sappo e go'o capanɗe jeegom e ɗiɗi. Imadara mo militaire e Mali kañi e barkan gaɗi waɗi fa ko yata terroriste e nogayo itte e jatte. Ɗum waɗi ley nokkudirteɗo Akabar hedde keerol leydi Niger. Mouhamadou Samaseku.
Yo bangal bembal anda kesa lollirgal Twitter wonko kaɓitiɓe leydi Mali ɓe martini ɗiɗo kabaruji ɗi ka ɓe paccitinayi wattu muɗum ma ɗum so fa hande ɗiɗo imadaraji ɗi na keddi waɗede. Akabar nder région Minaka yo nokku mo waɗɗa fe keerol leydi Niger, nokku ɗo yimɓele guɓɓal lollirgal état islamique Grand Sahara ɓuri fof hewde e muɗum. Yo guɓɓal anditigal hippugol fewde e tongo tongo to Niger tun e ley lewru octobre hitande 2017. Yo hippugol ngol e muɗum heddike solasaɓe nayoɓe leydi Amérique e nayoɓe leydi Niger. Wayde ndenagu na heddi fa hande e ley keerol hakkunde leydi Mali e leydi Niger. Ñande asware nde yimɓele jon e kaɓorɗe ɓe andaka fewi hoɓe noon tacci lawol mobile unongel Minaka yaade leydi Niger. Gonnoɓe e mobile ngel fof tetama kalko tawra. Gorko moɗo goto ɓomnoɗo anniya salade jungo ɓeɗo bandi en ɓe masiminama ɗon e ɗon.
Guɓɓal larme Mali ɗoytoynogal civil e nde wirfatono keña sami dow tugol hakkunde tonka e ñafunke on nokku gonɗo leydi zone Tombouctou. Soldat si goto heddeke hen goto barmi moto tuggibe do goto nangam li on wattu goto gendarme en dido mursi yonkeji mu bencagal ko mobile mabbe nabbi do bombore nen dum wadi nok bangé sokolo cercle ñono les régions segu badale d'accord de soldats si e mali heere larme mali hokki odi kabaruji maji be hollitinde metti mu benen hollitinde metti mu benen no hollitinde den kambe e gendarme en kambe soldats en den police en mali G5 Sahel nen hollitinde metti mabbe jo'in gol d'accord de G5 Sahel leydi ande badla bugu mangal pade en jayfitibe dum wadi aljumaare jabbenende wattu nen dum wonno sappo en ay lewru juendu o imadara be ngadi aljumaare jabbenende nen be collectivité be ngadan dun nen iblis nati hakkude mabbe kambe e soldats en don police en be nen no dum wadi kikide aljumaare jabbenende faabe dore dem famu kedden ko himbe badla bugu yogabe mbi Mariam Kamba Keita do faccitan Muhammad Samaseko
songo ko hale G5 Sahel hana fi worde der galure bamako imade mabbe do habbo den non hani be tawe nokku do habbo woni bamako ne wana fi nokku habbo kambar dum min jalti hande hultinde wiide e farati modo mi goni e mudu to enne kuriji am fu fuuni mi horan ga badal buga dimami e entami galleji am di anni o do galle yo mamma gorko den non min gonda ga fi ko G5 Sahel wariga ko sabi denaga fu fu wala mi fay goto dulla wiide kala wattu brondaji na bay wadede fawde G5 Sahel den non min jida fi be keddo ga en be jaha der wuddu ma sahal leedi ni
centre du Mali et pas ici
itande fu sappo e jagon lewru je nyalom kejanaado suka afrika ana yambine fedde suka be mali dum wonno parlement des enfants du kabar mudum wadi kawrutal kenya fa hala no hala kabaru gondo handen lewudu leedi meden di e wi horeje fedde de fanda batu o yo fa be ngada noddango fewdi e leedi meden e leedi adnar fu fa pa bo suka be masibaji kewti batteti dallo kede ko basan andirtedo ba jallo su horeje parlement des enfants wi Mariam Kamba Keita do faccitango Muhammad Samaseko
adadu mo martina kumpa fa yottaade hande hulita wiide sukaaɓe hewɓe tawama e ɗiɗo masibinaaji ɗi yo batte ko ɓuuri hewde sukaaɓe annda fe kaywata ko hemu en ndenno ɗum yo mboy yokki sanne saabi sukaaɓe ɓe woni janngo leydi ndi min dulla wiide kabtiɓe ɓe no ngaɗa boɗumen en ka fa hannde ɓe tinno yahde nder kiruruji men ɗi yalla ndenagu ne hewto e ɗiɗo nokkuji ɗi ɓuuri fof wonande sukaaɓe ɓe saabi ɗum yo hakke maɓɓe yo hakke maɓɓe saraɓɓe haybaɓe yo hakke maɓɓe ɗum gouvernement o hutanaɓe hakkillo noddago am fewde ongaji ɗi yoɓe tinno fa hannde fawade gouvernement o huncande hoore kala ko woni immadaraji ndenagu
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse et fedde leyɗe Europe
sakiraɓe jandaroen kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ɗi tongande soroɓe wattama aljumaare ƴaɓɓene nde e juuɗe pelle kumineɗe dewrintinalɓe segu kulikoro e mofti leyde windande nde helloji temedere e goho hollitama ley muɗum hono baasi sakkirte nde waɗan faɓe paama hono ɓe daranirto golle muɗum ngal kawrital baɗɗena ministére humaniide jaam e dewral hakkondeɓiɓe leydi ndi darani ɗum doggolidal agence sidoise académie folk bernadotte san ko yata sukaɓe capanɗe nayonɓe cercle ngaji bla e san jangguinama ƴiwde sappo e ɗiɗi yaade sappo e tati lewru juin du jande pawide dow golle demal fanda muɗum yo faɓe sukaɓe baale jetti pammine hono latirto entrepreneur en banggal golle diallo ɓe sukaɓe anandema maaro bambari hono ɗum ennodor muɗum fawo darani nde jande nden hollitinde on wiide du wotoro goto nabbi dow nen wotoro goto nabbi dow bombore ɗum waɗi hakkude jankabu e bamba o nokku gonɗo ley cercle koro asuwere ƴaɓɓine nde nen himɓe ɗiɗon kedde ken gorko goto kañe bi sakiraɓe ɗo kadu ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere kaalen haala hawalude ana wodi wassalam